Eddie Gomo.
Eddie Gomo. Eddie Gomo.
Penzi kikohozi, langu ni wazi usiulize maswali. Nina mpendo kiona mbelea, kweli vimeundwa siulize na nani. Nina mpenda mawatoto wangu, tuunda langu mbona we unagawa. Unaniumiza mawatoto wangu, tuunda langu mbona we unagawa. Unaniumiza chinzi navyo kupenda, haya mabaya mbona we unatenda. Unaniumiza sana nina kupenda, mbona wewe waninyi mara. Mawatoto wangu ulisema unanipenda, kwenye shida na raha utanifumilia. Ulisema unanipenda, hakuna mwingine hapa duniani. Ninapenda unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Nina feel good, chinzi unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good, minapenda unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good, chinzi unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good. Ningekuwa na uwezo, nikufanye uwe wangu peke yangu. Nijidaidai, ningekuwa na uwezo, nikufanye uwe wangu peke yangu. Nivulailai, kichwa kinaniuma, juu ya mawazo siku mimi silali. Siamini home nikutimue, wewe shetani pema naye kujua. Ni mkwate enjo simu unijua eh. Waniumiza chapo unimalizi. Sema kwa nini chinzi navyo kupenda, sema zikweli mwenza ninaota. Unajua ninakupenda, ndo maana mwenzio minikakuoa. Unajua ninakupenda, sina mwingine ila tu ni wewe. Ninapenda unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good, chinzi unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good, minapenda unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good, chinzi unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good. Mbona umelisaliti, ama nifile kwako sina sauti. Mina feel sadi uogopi maradhi, huu mchezo lini we ulianza. Ani watoto wako ni wangu, ama si wangu ni wa majilani. Sina wangu kama kuna wangu, nambie vipi mimi ni mtambue. Nieleze mini najutia, kumwacha lini sana liye nipenda. Nikakuoa heva na umia, juu ya mapenzi chinzi alivyo nipenda. Nikamkana vidonda zitapona, ila natakuniahidi kuwa utachenji. Ukishindwa wewe nenda, kwa heri weenda, ngawa moyo na sita. Minapenda unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good, chinzi unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good, minapenda unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good, chinzi unavyo walk walk, kinitazama nina miuki tok tok. Mina feel good. Wewe unaniliza, ukigawa tunda langu miniko kwa giza. Wewe unanitisha, sinifiche niambie kama minitaza. Wewe unaniliza, ukigawa tunda langu miniko kwa giza. Wewe unanitisha, sinifiche niambie kama minitaza.
D.E. Productions.